falafala hia tu ke motu ko niwe e whikai. Whakaue e kua mua e mga hone. Ke whakatū tālai e wharumela ke he tau maroro sino hata tōru tungani. Ne whata usi tū mau he tau uawha i tau pōsi ha ako mō mari. Koe whakatū tālai pōa ki a whi awhini. Koe hanga au ia ke he tula ki nei wai koe kokain. Ne kua une hake tua ie lahi he motu nei ko New Zealand. Si lahi e nā kaimitaki e tau maroro sino hata tūru. Koe turakia nei ne mua mai he motu ko Amerika Tonga. Mai hea kau nei ngā koe koka. Numera taha. Koe turaki e kokain. Manatu e tau tūru koe turaki. Koe mata kupu ke whakamaama aki e tau vailākau ke kaike ke whakaongai. Ke sino to hiki e ngā hua wānga he uho uru he tangata ne whakaongai. Hanei e wharo tau mena ke iloa ke he turaki nei koe cocaine. Tonu hia ke taha aki. Koe pauta sea ne mua mai hea kau ne wai koe koka. Koe vai tulaki nei, ne whakaaweawe, poke ke whakaaweawe oki e ngā hua hua anga e sino. Koe whakamua, koe tapaka mai he cocaine ne loai koe freebase. Ne mua mai he lakua ke he ifa. Pia fuki ka whaonga e pauta loko whalaua koe baking soda ia, ne mua ai e tapaka koe crack. Tonu hia ke uaki. Pe bavilahi, koe whaonga nga ka pakaweawe oi e blood pressure, poe whakatoru nga e blood pressure e sino, poe tota toru nga ia, whakavave fōki e whawhango mo e whakavela he sino. Tō ai whakawhia koe fōki, ngāro e whia koe, sinā kai whia mohe fōki e tangata. Tō manatu manorola e fōki e sino, koe mga aho ka hifo mai ai e toto tōrunga. Tō ai mana manatu mitaki, koe hau hau wā, fuki e sino maroro, tonu hia ke tō uaki. Tō whakamaona ai e uhuru, koe whakaonga he waila kau nei, ke whakatututu ai e sino, si tō whakatū ai fuki e tupo tupo he ase, mo e tō whakatū ai fuki e tau ngā hua wānga he tau mā solo, he hala whawhangu. Tō hai ai fuki e fia fia lahi he uho uru he tangata ka sāo ngāi e waila kau nei koe kokain. Koe menaha nei ne whai fia whakaonga lai tū mauai he tau tangata e waila kau nei. Koe tonu hia ke whaaki. Koe whakaonga anga he kokain. Ke whakakerea ki a siviri, tō whakapūkiruai e tau hokohoko tōto he ase, mo e whakanga hua hua lai, mo e uka e ase, ke whakawhano e tōto ke sino katoa. Koe mela nei fuki, ka whakamamahi ai, e whatawhata. Koe angina ia, po ke mua ai e oho, he ase koe heart attack. Tonu hia ke rimaki, tō whakakelea ai fuki e muke nā kaila whanauia. Tō whakatō e tama nā kaila mauia moe maopopo ke whanau. Tō whakamari kisi ake fuki e tau whanau tuoi he muke kaina kaila hoko ia e mga aho po uki. Sipihia fuki mwili kua ke tau mata, mwe kerea he tau puruhuia tua. Ko e tau muke muke foki, ne kua lawia he whakaonganga he kokain. I loto he manawa he matua fifini, ne kua maua ai foki e nā kai manako, mo e nā kai haiai e mahani mitaki, po ke mahani to tonu. Tonu hia ke onoaki, to hiki he kokain e mahani tangata, ko loutolu ne whakaonga e kokain, to hau hau alahi, mo e tua hā mena noa, to gisia mena foki, lo ngona mena nā kai mōori ka nā kai mōori, to nā kai mana manatu mitaki, kū mo i ita noa, mo e mana manatu a ngā kua nā kai lata, ko e whakatū tā ngahi a whiawhinei, hā kua lahi mahak, e tau whakaonganga ne kua kisia ai, he tau sivianga, he tau wai, he tohi, he tau matakawi no nofa tangata poa ki inu sila ni nei. Lahi e whakaonganga he wai la kau nei, he tau fuata, kai nā kai kolautoru ni ne whakaonga. Tokolonga foki e tau mamatua ne whakaonga. Tolahi foki e tau tupe whamore, mo e tau tupe moua mai iai, ialo tūru ne whakafua ai e tau tūraki nei. Manatu foki, ke kaeke ke whai tupe tupe a koe, po ke wari po ke hauhaua, kua lata ia koe ke moua taha whakatūtaanga. Mai he tātangatanga hua mai ia peni na trust. Koe nu mela nā kai whaitatungi ki hea mai a koe ki ai, koe o baru o o, ono ua lima, ua whā ua. Koe nu mela ia liu what. Ta hau foki, koe o baru o o, ono ua lima, ua whā ua. Poki nu mela hāku foki ka e ke mana kwa koe ki tūtā ki au koe 027-293-8107. Kako numela tutungi ya, koe numela ni atu ni nei whamua, koe ovaru o o, ono, ua lima, ua whaa ua, ke hea mai ni a koe ki whadutala, mai tasi pepa whia malako koe, ke tutala, moi tatangata, ke te usi haa ua whikau ni koe tupitupi a koe ki ai. Kia munuina e waha tapu nei, hatau tolu, kua whamunuina kia whakaue, kua whakamunuina he atua ta tūru he mahala nei, whakaue he whanongonongo mai tūmau, ko halo asikona a nei ko mamehe atu. Ou e tūro.
Yeah. Rock, cha, 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 rock, cha, cha, rock, Yeah. Yeah.